Spaceship Music.
Coffee mix one, I bet.
Kosi Mupano. Indikatisha. Baby, jamba singoni oyo, kuba singoni oyo, baby, injikatisha. Baby, jamba singoni oyo, jamba singoni oyo, ono parande bari.
Bona panchi towa, pute tula shansha toi matoya.
Ichechite mwiko baka virabo. Ile kako tumi niko poni, umfa baby. Kifyama loli, yari chinjapa. Ile kako tumi niko poni baby, umfa baby. Kifyama loli, yari chinjapa.
Indikatisa.
Mix one, I bet.
Teti andi mepa kwamba yeah. Foba chari ntunare pita mufiramba. Na lecho kuweba ni nishitati bufi. Doa kumenye tawa ya mwena majushi yeah. Remember all the heartbreaks inga wambo. Na wilarabe misango cha kwa ex inga wapona. Ayayo sama device ni fake. Tawa keshibe lafu na nguu kokele keke. Gana kutwala out ya banishi kufuwa. No kufa wino sana ngaba umfano sena turwa. Pepo liyavo kutumona tulia party. No tina chidida tulikuma party.
Parece capati vale cumbo, vale cumbo, mona vale cumbo, vale cumbo.
Indicatisa, baby, jamba singoli oyo, kuba singoli oyo, baby. Indicatisa.
Spaceship Music.
Blog.co.